K79. The rap ngolobani, social amasosha, social amasosha guys, check. Yo. Moto jifluwe ya mzokwilize manzini. Wena 17 upaizeli sosho zofele mpina. Bakchela nga yini gabi spami penu mekazini. Nge kufige gimi, mufigile bazo kuswela gini. I pray for my uncle, I pray for my daughter. Fuck that, ngege tule ngbugi skitsa muschonja. Iti, I pray for the money, I pray for the auntie. I pray for my auntie, I pray for everyone around me. Angithi ukuqondisa lesigwegwe bengalunga kanjani into zakujola neqenge kumina ungalunga kanjani nanebhithi ubuye uyigeja kenemhleke ucatha ubudoda nje ukuba nentshebe kumina wingcuba nakhona ibhadi ukudla imbuzi efele isosho igcwele sondele eduze iskili ngikunele ungavele uyithathele bhukhe iklasi ushayise ngikuncede kushayisele le mfihla yenze iskili sami usibuke usihalele ngirap nqolobani incwadi oqobolayo kuguqisa ngedolo ungazuthi amadoda aqobolayo ngike ngekholoshayo ngembewu ngiyitshalayo buka nengane endala kanjani unathi igama layo uyankadali wazama kona ukukuthisha wahluleka kunjalo nomsufundisa oqumbisa yazi hlupha impela indaba yakho kunika ngalesi khathi usayini udops kodwa uvele wayishiya vele inyoni ibona inswepu uma esindiza ikhohlwa ukuthi mahlala phansi kunekati elizoyidla beka i-pride phansi intwani iyakudodisa bukungafundiseki kwakho manje kuyangitshontshisa yo ngafunda okuningi kwikhamasi ukuthi ubusela buyabulalisa mcleda made it alive yo wena uyinyonje engazi ukuthi uK79 wisosha ngombhalo negazi ngabona ngifika egemini ukuthi ngaqnquma wangifuturisha kwitrack yakho iphonti lami ngaliprova wabona flow anayizoyitshela ukuthi kulula wangiluma kwavela obala isipiki sami siyahlula wiluza noma wengcosi wasiphana nesitha wakubona wisipha ne-4-5 foyithola lula ebhuda bogada ingozi mosukela mina nginsizwa ngiyashinga naley nduku zami zingaphuka kuwe nguwe osukela isosha lombhalo bathi angasiqinisa isandla umthina isida wasendawo like kumele akujezele lokhu akwenzayo usengalungiseka kakovuthwa nalento arephayo yazi ngidabukele okulandelayo yo lengane zomama udukisayo imina ofundisayo umqondo womuntu engujulisayo ipeni eliphilisayo ngikhipha unyawo ngobuciko bombhalo sho ungezi nge-age yangithathwa kanjalo ngalwakuphuka ingalo udonsa ifoni ushayela bengalo yomthetho bangilande ngiphume ngakusasa ngikuvale ngifike ngikutraphe chuf nelihlo ngilivale ivale mfethu yazi batshele nginqolobani ngisosha lamasosha ngisenzo sasedubani mabethi who's dead batshele nginqolobani ngisosha lamasosha ngisenzo sasedubani mabethi who's dead nginqolobani ngisosha lamasosha ngisenzo sasedubani yo okwenzeke eBet Center Thusi ukuzwana namajaji kono kwamenza ngaluzi uRashid Kewis Bofokol noSabelo Thusi cha ngenkunzi xavuna umbobho kunqamuka ibhuzi ivara uThusi shuthi wikhinga engabuzi mina ngiluzi uThusi ihip hop angifluke okunye futhi wiThusi ngalokho angithanda buzi izimzima lingithusi kuhluleka ngisho kwimuvi wangibiza ngevukane ngwenile ngiqhathwe negciwane umona osuke esweni uyabona ngiqethe jubane nginejubane ngize ngamawala ngifuna ijubane yasidubula ngemisho qaca ingwele nesicelana ha ngeke ngithuswe amakhinga imbumbulu sekufika ingqungulu winkosi gebhu ungaziwe endlunkulu nxa isuka nje mina ngibona isiphuphuku ziphuphosi winyoni uyadelela sokugaxa umgunkulu uyivathavaza wigwala kudala wachashaza umkhumbulo udliswa amafrida phansi kwadiye kawash wosiqangenyana wisilamu mandla kwiringasi yagabalaza uthanda nokuphapha wekuthiswa komfazi lakujabula izazi zithi isosha zangena kuyodabuka uhlaza mhlaba kuthinte kuyovuka amadela endula kurelaxa ngumehlomane ngosomdenja ngikhumbule ngubani ibhusti yobusosha alikazela ngixeka khona okunye abakubuza uthageti nokuhamba uphanyeka uhamba usinda ngibhifi namafegethi yeke ukuhamba ungikhuluma kuma-comments abantu bathi ngicwempe ufika ungena ubhale nonsense yeses abantu abafuna ukubona ithula sibuyise umkhangela sidonsa induku kumane kusuka uthuli uyozokuthiwa uthuli othulini ngimshaya esitungitshungweni umrapper thizeni esethuli ngamafuphi uK7 ingqwele ngineqe ngokukhalipha ngudokotela wendlebe ngnamagumbi sengilindele ngene dala nganibeli mgodi manje ukufa kunilindele nenkani entsela nginqeni ngisho nhlangene ngisanganifica enhlele ngivulisa ifangisine ngibuthele oh ake ngitshele isikhathi sesiniphelele amagameni alotshiwe kumrephe ngibabulele ey nangihlekisa mensabheka impumelele ngabe nibheka itheshe eminyaka engaka ngibona yikho lento oh kuyajabulisa ukuthi banivumile ghetto whatever the plan you had ayisebenzi you better let go oh but inibulawa ama-ego and it's just a matter of time before niphuka amaphiko zamane enyinto vele kuyanihlula ukucikoze kanifuna ukutohozele bayikhokha iskill senu seshoda sekufike ne-social khashisa zonke ibeloke yifroda ngiyajomba esh sengivele kadlule kulo 100 eke abandle sho direba ngolubani K79 direba ngolubani social amasosha social amasoshakazi cwala.